madaxweynihii hore ee Mareykanka haatanna mar kale u tartamaya doorashada madaxtinimada Donald Trump wuxuu madaxweyne ku xigeen u soo xushay James David Vance kuna magac dheer J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio ee bartamaha galbeed ee Mareykanka ku yaala si ay ugu wada tartamaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen doorashada madaxtinimo ee November sanadkan 2024ka Trump ayaa warkan ku shaaciyay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth Social Media. J.D. Vance wuxuu ka qalinjabiyay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Yale, waana 39 jir ka tirsan aqalka odayaasha ama sanadka Mareykanka. Trumpna wuxuu sheegay inuu yahay qofkii ugu habboonaa ee ku xigeen u noqonaya. Trump iyo ninka uu xushay ku xigeenkiisa ayaa lagu ansixin doonaa shir weynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee toddobaadkan ka socda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Iyadoo kumanaan ergooyina oo shirkaasi ku suganay ay ku farxeen. Taageerayaasha Trump ayaa aad ugu riyaaqay gelinkii dambe ee Isniintii shalay markii uu ka soo muuqday shirweynaha isaga oo faashad ama balaastar dhegta kaga duuban yahay. Kadib daawicii ka soo gaaray isku daygii dil ee loo geystay galabnimadii Sabtidii oo uu isku soo bax olola doorasho ah ku qabanayay gobolka Pennsylvania. J.D. Vance ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo kulanka arbacada berri ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga maalinta Khamiistana waxaa la qorsheynayaa in Trump si rasmi ah loogu cumaamado inuu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ee tartanka doorashada aqalka cad waxaana talaabadaasi noqon doontaa in xisbiga jamhuurigu Trump musharax madaxweyne u doortaan markii saddexaad oo xiriira Madaxweyne Joe Biden ayaa xilli uu sii fuulayay diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One la weydiiyay sida uu u arko xulashada Trump ee J.D. Vance waxaana uu ku jawaabay inuu yahay mid la mida Trump oo aanu arkaynin wax farqiyo u dhexeeya waxaana ku sifeeyay Vance inuu yahay adeega diyaar u ah in dib loo soo celiyo Trump Trump ayaa hore loogu soo ogola joojiyay dacwad maamuska xayuubina muddooyinkii dambena waxaa ku socday dacwado maxkamadeed oo qaarkood lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyay Jennifer O'Malley Dillon oo madax ka ah ololaha musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa tiri Trump wuxuu doortay Vance sababtoo ah waxa uu samayn doonaa wixii uu Mike Pence madaxweyne ku xigeenkii hore uu samayn waayey janawari lixdeedii xitaa haddii ay la macno tahay jabinta sharciga